Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Busa Jesu, busa ntate dipelong tsa rona. O ya shala o mandla maduna ihambe njalo e three songs in a row. Phambokwakhe sibusiswe ngoncebakazi Msomi ehlabelela ngehubo 34 sithi ungcwele ungcwele Jehova.
You're at 657 AM, Radio Caring 24 hours a day.
Ovashan Michelle nayo ungenile wathi God my God ihambe njalo ke i three songs in a row. Ngiyathemba uyithokozela lapha ekhaya uhleli ngecup lakho letiye, uya driver usemgwaqeni, uyazi nje siyadumisa nawe. Ngicela ke ukuthi ungalisusi lelo phondo liqhubeke lihleli ku AM 657.
Feel the pulse of real life on 657 AM.
Uyakwazi nokuyishintsha inhliziyo eqinileyo ngoba unguNkulunkulu ngempela ongahlulwa ilutho. Sithi busa Nkosi ezimpilweni zethu, busa ezinhlizweni zethu, busa nasemicabangweni yethu, busa even nasemagameni esiwakhulumayo ukuze sikwazi ukukhuluma amagama okuphila. Isikhathi ke sithi 24 after 3 njoba ngishilo ke ukuthi kulesi sigaba ngizobe ngine couple enhle ngino Pastor Malcolm hey uyazi nje leli gama lakho mfundisi dala ngilipractisa ungathi kune alphabet kumele ngiyishiye ne ingazwakali.
The L, the last L is silent.
Yes, into engicabangile. So ngicela ungishole lena.
It's Malcolm.
Oh, Malcolm.
Yes.
Oh, mina manje ngifuna ukubiza lo L lo.
Yeah.
Okanye ke no nonkosikazi umama usesimbali. Awu bagitha anise bahle.
Siyabonga, siyabonga sisibahle.
Wow. Uyazi into engiyiqaphele ukuthi uNkulunkulu mayihlela into, ne? Iyahleleka.
Yeah.
And then igcine ifaneleka ibe yinhle.
Yeah.
Njengoba nibahle nikanje. Ngiyacabanga ukuthi nalana ihamba khona abantu bathi ha, uyazi iqiniso lento ukuthi abantu ababili bagcine bafana. And now ungu understand ukuthi kanjani? Uyababona ukuthi labantu bayafana, mara uzibuza ukuthi kanjani ngoba uyabuka amehlo, hayi man, ngathi awafani kahle, mara ngathi ayafana futhi. Ubuke impumulo, haw, labantu bayafana, bagcina bafana. So,
yeah.
It's true ukuthi you become one uma senishadile.
Oh, yes.
Yeah.
Oh, yes.
Ngiyanibingelela, ngicela nibabingelele emakhaya.
Siyabingelela. Thank you, Sisibahle, for giving us this opportunity ukuthi sizohlanganyela nabantwana baNkulunkulu. Sihlephelelane kulolu hambo lothando.
Hey.
Yeah, siyabonga kakhulu kuba la.
Into enkulu uthando.
Yep.
Sisimbali.
Sanibonani.
Ola today because of lolu thando.
Yay, ngiyakutshela wena. Sazobamnandi.
Yeah. Ngicela ubabingelele nawe emakhaya.
Ngibenibinela abalaleli emakhaya. Igama lami ngumbali ngawambonane. Ngijabulile ukubalana. Sijabulile ukuthi namhlanje we're going to spend this time together.
Hey, uyazi sizokhuluma ngalo uNkulunkulu because angithi uNkulunkulu uthando.
Yep.
So uma sikhuluma ngothando, sikhuluma ngothando la ungempela la. Hayi thando lokuzenzisa ngoba uNkulunkulu akusuNkulunkulu ozenzisayo ngithi and akusuNkulunkulu ongumqambi manga. So uma sikhuluma ngaye and then sikhuluma ngothando kusho ukuthi sikhuluma ngento eyiqiniso okuNkulunkulu, and it's beautiful ukuthi sile celebrate lolu thando. I know ukuthi kunabanye but lapha basitshela ngama Valentine, thina asizo celebrate Valentine la. Si celebrate nje uthando ezama Valentine asizazi. Futhi asingeni lezo. Si celebrate nje uthando ngoba vela kumele sibe khona leso sikhathi lapho kumele livuselelwe lolu thando ngithi ngoba you know kunama ups and downs wakhona uthandweni. Ngesinye isikhathi nigcina senikhohlwa nokuthi konje kumele ngimthande umkami, kumele ngimthande unkosikazi wami. So ikhathi eyifana nalezi lapho ke nikhumbuzana khona ukuthi hey konje sivelaphi mfowethu. Hey asilivuselele lolu thando.
Yeah. I think sisibahle indaba yothando ijulile.
Yeah.
It's deeper than we can actually think or imagine.
Yeah.
Really, because uma kuna lento sibiza nge cliché yabona into mase uyijwayele seyenzakale kakhulu
yes
that you get used to it it's yeah. like umuntu afika kuwathi uJehova ungumalusi wami it's like yeah yeah I've heard that
yeah.
like so because so uyizwe kaningi ugcine uyithatha light and unfortunately
yes.
nendaba yothanda injalo
mm-hmm.
ngenxa ukuthi sesizwe kakhulu uNkulunkulu uthando thandanani it's like yeah right it's
yeah.
fine let's see and that is why the more come isikhathi you learn that our generation
mm-hmm.
ayisana ama emphasis ayisayicindezeli indaba yothando asafuna ukulidemonstrate as it's because now we are used to it uma uthi ngiyakuthanda it's like yeah right it's okay
yeah
ngenxa yokuthi seyikishe sesijwayele
yes
sesijwayele
yeah singaboni ukubaluleka kwalo ukuthi luyini uthando emshadweni luyini uthando in a relationship okuthi izoholela kuphi emshadweni
yes.
okay ithingi thathe elincane ikhefu la and then uma sibuya ngicela ukunazi kabanzi and then ke nishare no hambo lwenu lothando ukuthi nigcine li la nikhona kwamanje angenze kanje ngiyabuya.
Do you read the Word for Today daily devotionals? We wish to ensure that your copy reaches you on time. You can now receive the booklet directly at an address of your choice or via email if you prefer. It's easy. Visit radiopulpit.co.za, select your choice, and update your details. Or SMS the word devotional to 37871. You will receive a reply SMS with the options. Alternatively, contact client services on 012-334-1257. Standard rates apply.
Uthandwa ngendlela ongasokuze uyiqonde. Khetha iRadio Pulpit 657 AM. Luthando olo.
Elapho sikhona awulahlekile ufike kahle yangikanye nomdeni kambonani la usisimbali kanye ke nomfundisi uMalcolm njengoba ke kule ntambama bazoshera uhambo lwabo lothando okay mhlambe asiqale la ngicela kumazi umfundisi Mbonani ngicela kumazi nomama Mbonani mhlambe siqale ngokuthi uzalwa kuphi yabona izinto ezinjalo
sisibahle mina ngumfana la iDaviton
ehe
East Rand kula ngizalwa khona ngifunde khona ngakhulela khona ngamukela uChrist njengeNkosi nomsindisi esikolweni kwi SCM then it was called SEM before ibizwa ngokuthiwa yi SEO ngasuka lapho started getting involved emsebenzini kaNkuluNkulu ngazithola sengisempumalanga endaweni yasesekhunda as a young man ngasebenza eSasol I ngaqala umsebenzi kaNkuluNkulu kwi township abathi kusembalenhle ngishumayelileke lapho iminyaka nyana nje embalwa but in a nutshell go lying vela khona ngikhulela ngizalwa ngikhulela eDaviton ngahlala khona ekhaya yilapho yeah
East Rand
in the East Rand yes
okay so yes kusho ukuthi nje angisasibhayile story sabantu ukuthi abantu base Daviton hey banje ngoba naku namhlanje mina ngihlangane ne couple enhle kune story ngizizwa eziningi mfundisi ngeDaviton so I angisazilaleli
yeah please
amanga nje wonke la sasimbali nangu sitholele ubaba wase Daviton so ayikho nje lento yabona
hey angazi mina into ezinye ziqiniswa ngiyadlala ngiyadlala
usasimbali yena ungubani
mina ngumbali ngakhambule ngishadelwe kwambonane kodwa ekhaya kithi la ngizalwa khona kuse Newcastle osizweni
ilanga
azalwa khona ngafunda amabanga aphansi and then I moved to Fryett where I finished my matric there then I moved to Empangeni ngokuqala ukusebenza but then I came back to Joburg yeah
so yila nihlangana khona la iJoes nobaba umbonani we
yep igoli
Hey phela imbali yangempela le babumbonani
oh,
angeke ngikblame nje ukuthi you know it's a mombona nje mhlawumbe vele wa melt
you yazi what's funny
yeah
is that waqala waba umngani
Okay.
Maybe na angiqali angibuyele muva indlela esahlangana ngayo naye.
Uh-huh.
Is that sasi sibuya kwi home church A1.
Okay.
E Daveyton.
Uh-huh.
Kodwa yena ufike in that home church emva kwesikhathi sengihambile mina sengipastorisha eMbalenhle. That's how we got to know each other. Usesegoli ngaleso sikhathi.
Yeah.
Uhlala eGoli and so on ukuyi worship team esontweni. Now when Sisibahle, this is my second marriage. Maybe let me state that. This is my second marriage.
Yeah.
Ngisembalenhle, I'm pastoring, I'm married. I have kids lapho in that marriage.
Mm.
And unfortunately, that marriage did not work.
Mm.
And when it did not work, losisi sijwayelana, I mean a mess.
Okay.
A terrible mess. In fact, uma eqalisa ukusondela eduze kwami sisebenza ndawonye. Wayesebenza kwi project i live DVD recording engangiyenza ngalo nyaka, uyena owayegcokisa the ama backing vocalists.
Oh, uyahlabelela iswele
for this. Oh, definitely.
Wow, ukhona umculo wakho la?
Yes. I'd like to really? Think so. I'd like to think so.
He's always said. Ubani stage name sakho?
Pastor Malcolm Bonani.
Okay, it's in imfune usalo kukhuluma
kanje. Yes. So that's how we got to know each other, and because uhlanyuka so sisters. Yeah. I must say she's very easy nabantu.
Yeah.
Mm-hmm. I find it difficult mina ukwenza ubungani kalula.
Okay.
Yet yena on the other hand nichwayelana namhlanje.
Yeah.
Little Shona, I always frown at the fact that umuzwa ebiza umuntu abajwayelana naye namhlanje umzise kathi awumngani wami, and I'm like, okay, mngani wakho kanjani ngoba niceda kuhlangana niceda kujwayelana use umngani wakho kanje. That's the kind of person awuye. And ngithe when uma ngizithola ngisemanzini my life ihlangahlangene, that's when actually after some time ngathi like egoli ngakhumbula uthe yazi lo mzalwane lo wayesebenza, and we connected.
Yeah.
And that's how actually saqalisa ukuba close as friends and so on. And eventually I thought to myself, hey,
yeah,
this is a good one to to marry. this one is quite a good pick.
So nibe ngabangani for how long before uzobeka indaba yakho?
Ay nje wafika umngani nokubeka konke kanye kwafika kulandelana nje.
Okay,
ngiqala ukubeka ubungani khona lapho nje.
Oh, we shoulder to cry on.
Ay mina ngazi noma ngisho.
You can put it like that. You can put it like that.
Yeah.
Wanginika indlebe.
Yeah.
Yeah, I think ilali iphutha lami.
Yeah.
Ngamnikile.
Ikwa kuyiphuthe lihle.
Wandlulendlebeni.
And so why beg indaba ubaba uMbonani?
Yeah, shem enye into ke akalonika kuke ke makufike kubekeni kwendaba ngoba.
Yeah.
He didn't beat about the bush.
Yeah.
He just said his thoughts nje, hey, mina ngifuna ukushada. I'm like, dude, njengoba ugcela inyembezi nje usakhala ungishada kwenzakalani.
Yeah.
Understand.
Mm-hmm.
But yeah, because of that we're talking kade ngibona omunye ebhalele nje kufacebook ethi ungachethi nje nomuntu ungayimiselanga lutho ngoba ukuchetha kunento okuyidalayo. So kanti yayisidalekile ke leyo nto ngalokho ukuchetha kokukhuluma. Check on him, how are you doing? Hey, I'm not well. Okay, what have you eaten? Yabo icala kanjalo lokho susunendaba nomuntu manje uthi udlile yena ngazi ukuthi uhlanganisana. Kodwa nje igcina sekuyinto kanjalo. So that's how it really started. It wasn't something that we planned. It wasn't something nje. We are two different people for that matter. We are two different people.
Yeah.
But
ngithi bathu abantu abayi two abahlukile
I know. No, yeah, with us, it just happened, Jay. Yeah. Because nam ngibuza ukuthi ayibo mfundisi for ntoni ngoku like ngingazi ukuthi ngihlanganiswa yini nomfundisi, but ke ngaleso sikhathi sase sibenzile lobudlelwane bokuthi awusakwazi ukuvuka ungamcabanganga, awusakwazi ukuyolala ungamchekanga. So that's when he started ubeka indaba yakhe, but nakhona akakwazi nokushela shem uswirat.
Oh,
yeah, look, I grew up in church, and abawanikeza lawo ma lessons yabo.
Church boy.
Yeah, I'm a church boy. Look, ngikhulele khona uma ngisindiswa ku SCM at Davidton 1994, it was April. I was still very young.
Yeah.
So yabona ngisaphandle and thina ke abafundisa abasikhulisile yabona ilaba yalaba yalaba.
Abadala.
Yeah. Eh ubungeke uqale nje indaba yokuthi manje mfundisi ngithini ku sister uma. Yeah, that's why hey I'm indlela ngavele ngathi eish sister. Naki bahlonyala.
Yeah.
Yeah.
Wabeka nje.
Yeah. My previous marriage did not work.
Yeah.
For whatever reason, kodwa ke nake bahlonyala.
Yes.
Yeah, I'm pastoring a church at that time. Kuleso sikhathi bese ngiqale umsebenzi omunye futhi e Witbank.
Okay.
And the church was doing well and so on. So ngithi mina ngifuna ukushada angeke ngilihole, nguhole nje umsebenzi kaNkuluNkulu.
Ngisingani
nje asoze.
Yeah.
I'm not doing that.
You know usakhuluma indaba yokuthi ufike kuwe as heartbroken and all that. Nginokuzwa abantu bathi ungangeni kobunye ubudlelwane usezwe ubuhlungu because ungagcina mhlambe ulimaza the next person.
Yeah.
So wena ukuya ngeyakho experience mfundisi wena uwaze kanjani ukuthi undlule and then ukwazi ukuthi ungene ukubudlelwane nombali and then ungagcini umlimaza nje kwabantu bebesho.
Honestly?
Yeah.
I bengazi.
Mhm.
Uma ngithi bengazi ngisho ukuthi I took a risk.
Okay.
One thing ayisemcabangeni wami was sometimes healing comes by moving on.
Mhm.
Iqiniso lithi sisi uzo uthola umuntu othi ngisalindele ukuhila.
Yeah.
But umbuzo uthi ubani udecider lesikhathi sokuhila?
Mm.
Kunabantu abahlezi 20 years.
Yeah.
Abaka healing nanamhlanje.
Mm-hmm.
Who decides the time? And I remember when I got married after about what ngivusile a year or so.
Mm-hmm.
And somebody said, "Ay usheshe washada."
Yeah.
And bebe qinisile futhi bengilimela.
Mhm.
I probably would have been better ngabe ngingahlala hlala.
Mhm.
Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi azange ngihlale. Iqiniso lithi I probably would have made more mess.
Yeah.
Had I stayed. Engqondweni yami ngaba nento ethi okay fine. Okwenzakele kwenzakele.
Mhm.
Emshadweni wami awusebenzanga. Own up to your mistakes, recover, be restored. Kodwa ngasala nga I got stuck endabeni ukuthi ubani udecide isikhathi.
Yeah.
Kaningi abantu bathi time heals.
Yeah.
But I beg to differ, time doesn't heal.
Mm-hmm.
It's the decisions you make during the time.
Mm-hmm.
That heals. It gets easier with time.
Yeah.
Time doesn't heal.
So kusho ukuthi lento ye healing ayinayo imenu iya ngomuntu
ngoba
vela kuthiwa omunye angahila in 3 months omunye angahila in a year omunye njoba usho uzothatha 20 years
100%
uzwe umuntu after 20 years usakhuluma ngalo yamuntu.
Yep.
Lokho kubonisa ukuthi akakahili abanye bazothi hayi ngiyakhuluma ngayi but it doesn't mean ukuthi angikakahili. So if awukahili why ingqondo yakho isacabanga ngaye lo muntu? So wena sisembali ubuza kwakhe kuwena wena bonga kangeni emshadweni ne
cha
so i first marriage yakho. So wena bonge nalo lo lovalo lokuthi hey phela lo muntu buye emshadweni lo and mina anginayo iexperience yomshado so ihambe kanjani indaba yakho naye?
Ukutshela nje iqiniso elimsulwa ngisho ngithi at that time I was not woke.
Yeah.
Angazi nje ngathi kwaba nenkungu la emehle nami eyangivala not to see all those things, all the red flags, all the what.
Why ifuni ndoda?
Ngangafuni yona, ngangafuni yona. You know what I'm saying that. Ngangafuni ndoda rafu.
Yeah.
Ngangafuni ndoda because he knows ngishathe na 35.
Yeah.
And he didn't find me looking. I was just enjoying my life, cruising nje ndiza nomoya ndiza nami sindizisane nalowo moya lo. But ngisho ukuthi I was not desperate for a marriage, I was not desperate for love. I was just enjoying my life when he found. That is why it was easy for him to find me because he found me ngi comfortable, ngi happy, ngi right. So but I am saying ukuthi namhlanje it can only be today that I can say uNkulunkulu wayenza indlela yokuthi ngingambuki ngamehle ngangibuka ngabantu besilisa at that time. It was just different, you know. All the red flags ngithi mina abangani bami imndeni ihlobo nomakhelwane babethi yey wena it will end in tears, and they were right. I don't want to lie. They were right because ngempela ukuthatha umuntu obuya ebhlungwini, I wouldn't say obuya emtweni, ngizothi obuya ebhlungwini uzomthatha wena abe owa umenzo wakho. Uzomthatha wena, you know, there are so many things and levels ondlula kuzo before they are even your own. It has been a rough journey in terms of nami ngiyayibuza ukuthi ngiubani, ngibekwa yini, ufunani la, ubani manje futhi lo baba lo omfundisi futhi manje ne ongezi yedwa oza nomhlambi. You understand ukuthi it's a different thing ukudila nomuntu othandana naye because niyahlala nibhekana emehlweni nibonane nobabili, but now he comes with kids, he comes with the church, he comes with social media, he comes with a lot of things. You understand? So but nje uNkulunkulu emuhle usicathulisile. I can never own up to anything and say I did this, I did that. It can only be God. Because when I look at our journey, it can only be God. Because njengoba ngisho ukuthi mina abengasiyena umfundisi futhi bengasiyo ngisho PK, bengasondelene ngisho nabantwana babafu, like nje I didn't understand and know the journey yasebufundisini to say at least the experience yami with abefundisi, no, I had no experience, none whatsoever. Everything that I've learned ngifunde ngaye, ngifunde ngokubana. Yes. So I wouldn't advise anyone nami njengabanye, you know, because nami ayikho umlingo engenze ngawe engathi I used that. It was a trial and error of a long time and then up until size sibe last khona namhlanje.
Nina, how many years nishadile manje?
Unyaka wethu is 8.
8.
Yep.
Wow. Yes, mina I thought ukuthi mhlamba boma 2 years, 3 years.
No.
No.
8 years.
It's been 8 years.
Wow. It's okay. Nizoxoxela kabanzi ukuthi kulo 8 years lo menhlangabezana nama challenges and imaphi ama challenges enahlangabezana nawo manje seni couple nisemshadweni. Asithathe na ingoma nawe lapha ekhaya mhlambe uthanda ukuxoxa nabo or une comment or unombuzo, ngizokunikeza ithuba lokuthi ke ukhulume nabo. Ungashaya ku 0123341322 noma WhatsApp ku 0826572729 nalapho ke ungathumela i voice note. Ngisakulindele, angithathi nawo umhlabelelo. Kasmoki Nuffle uthi I understand.
Get your daily bread but also your faith in practice. It's 6:57 a.m. The sounds of your life.
Well, there is a time to search and a time to give up, a time to reap and a time to sow. Radio Pulpit wishes to be there at all times, even when you just need prayer. Send us your prayer requests by calling 067-429-7564 or email it to prayer@radiopulpit.co.za.
Radio Pulpit's Facebook page makes you more a part of the station than ever before. Now you can give your opinion regarding our programs or even contact your favorite presenter. You can get the latest news and existing programs and communicate with other listeners. Come on, let your fingers do the talking on Radio Pulpit's Facebook page. It's interactive and dynamic. Just visit facebook.com/Radio Pulpit.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM.
Smoking awful, uthi I understand. Zivuliwe incingo uma uthanda ukukhuluma nabakwambonani. Ikhapoli enhle bashare their love story namhlanje. Njoba ke uzu ukuthi ke bahlangane nini. Kwamanje ke bana 8 years but together. Yeah, 0123341322. Ungathumela ne voice note or e text go 0826572729. Okay, kunomyalezo la. I am Nomusa from Secunda. I know Pastor Mbonani from Val University of Technology. He used to preach there on our SEO. Oh, okay, mfundisi manje sengiyayizwa lento boyisho ukuthi bona mina ngikhulele bandleni zokuthi ke intombi ngiapproacha kanjani ngithini angikwazi konke lokho ngoba ngikhulele esontweni nangu yasho mama naye ukuthi ke yabo boyingxenye ye SEO ngale Eval ya EVUT.
I remember okay. Those guys. Eh?
You remember them?
Oh,
ne?
Yes.
Okay. Nansi I voice note ngicela silalele. Okay, sizwe la mama.
Hi everyone, this Hello, is Leia and Zama's Tole. We are tuned in and we are so excited to have Umfundisi and Usisimbali there with you guys. Yo, what an inspirational couple.
Absolutely. Sure. Thank you so much for the great show. You have two incredible human beings. We look up to them.
Wow.
And we continue to grow and learn from them. Mm. When we grow up, we want to be like them, actually.
One day, we want to be like Umfundisi and Usisimbali. Love you guys.
Wow. We are used on excitement to my voice swap.
Yes.
Wow. Yeah, I couple of things in Pella Babu Gilegion Alena. Okay, Umsapeleli Lam, Begashala, it I understand. And then, Natige Umasibuya, Tela Sibugem. Indaba yama challenges and umzwila ngithi uthi you know bekukhona those challenges and bekungathi anga give up empilweni so mina ngibuzela ke kinina as ni couple ukuthi la bekushuba khona ngoba sima khona isikhathi sokushuba yeah so ngabe mhlawumbe omunye besikhona leso sikhathi ukuthi hayi mina ngiya give up hayi mina ngiyayeka lento ayisebenzi
bahle you know inkinga enkulu osolwazi bathi uma ngabuke wa divorce the first time the likelihood of you divorcing the second time are high and if you go on ushade futhi okwesithathu they say the chances are even higher
wow
and the reason being uthuma uma uke wafunda ukuthi hayi kuyaphumeka mosi kulo wesibili umshado uba nento ethi angiyithathi nonsonso ngiphuma manje ngiyahamba vele nje because so ubonile ukuthi kuyaphumeka
and uyakwazi ukumove on
awukamnandi kanjani
yeah
kodwa ngenxa yomsebenzi engiwenzayo nangenxa yabantu ababheke kimi le couple eceda ukukhuluma yakwa Sithole abazalwane engibe nethuba lokubahola ekhambeni kwami noNkulunkulu uma ngibheke emuva ngiyabona ukuthi ngabona ukuthi anginayo indlela angikwazi ukuba istatistics sabo solwazi so there were challenges there are challenges especially because sengiyazi ukuthi kuyaphumeka umuntu umbuka uthi yabona ke sesi la uyapaka uyahamba angidlali kanjalo vele ihead ikwenza ukuthi wakhe ama defense are all around so uma seshada personally ngibe nama defense amaningi yabona nginayo lento lokuthi hey mina ngifunvela umuntu ngiphatheke kabi le angifuni ukuzophatheka kabi nala.
Yeah.
So ama challenges abe khona ngoba ukhumbula ukuthi uma sishada siza ngiza nabantwana umbali ngimthole anomntwana. So immediately uma sihlangana siyile nto siyibiza ngokuthi yi blended family.
Yeah.
That alone in ama dynamics wakhona.
Yeah.
Two siyafika siyahlangana ebandleni abamazi.
Mm.
Ubengakhonzi nathi uzongena kwezinye icathulo abanye bambuka ngala mehla athi okay nithi lo sesi ubuyaphi kwenze njani yini story sakhe.
Yeah.
Akakwazi ukukhuluma naye uma efika la ecaweni kumele ahlale phansi athi ukubuka kune yileyo dynamic uma sifika endlini nakhona kune dynamic yakhona because yeah. Already ngilimele la engibuya khona so ngimcompare it's easy ukuyomcompare nomuntu
yeah
ongekho la futhi onganandaba nokuthi kwenzakalani la. So all of those personally were my challenges. I think enkulu kunazo zonke I suffered indaba ye trust for me na ay
yeah
kube indaba elikhulu kakhulu.
So wena sisimbali ke yonke lento wenze njani ukuthi ukwazi ukuthi kundluleke kuyona njoba eindlala ubaba uMbonani.
I think for me wena sisibahle uStando mayifika yena bekukuningi okuhle kunokuphi.
Okay.
For me, ukuthi wayeshadile before, it was not a disadvantage. It was an advantage.
Okay.
Because he knew how to carry himself like a married man.
Mm-hmm.
You understand?
Yeah.
Which is, that's what imshade mningi safara ngayo leyo nto leyo. For me, it was not a disadvantage. It was an advantage because he already knew how to take care of a person. Mm-hmm. He knew the marriage life.
Yeah.
Because mozo shata no muntu ni afika no itu. Anaz guti nunun len pegini na. Anaz guti yin le. So, ngalis kati ni find out. Sometimes ni find out sen tlugen. Sometimes you waste resources. Sometimes you waste time trying to find ut. Yin lente si ifake guyo ngoba nsugen ngaz no babili. O guabanyi aksebenzu gutu shata no muntu sege wa shata before because of their mindset. But for me, it was a positive. He knew how to speak to me. He knew how to respect me as a wife. He knew he had a lot of positives than negatives.
Yeah.
Yes, of course. He still is insecure. At some point in time, I remember at our very earlier stages of umshado, ngiyo papa mibusuku ngithi ngithi mehla suka ubhizi nefoni yami uyacheck ukuthi ngikhuluma nobani kwenzakalani in nanani. At first, because nami benga understand ukuthi yini le ngisifake kuyona,
yeah,
I would angry ngimtshela ukuthi baba awulinyazwanga la, awulinyazwanga la, so stop treating me like that. But ngokuhamba kwesikhathi I would understand why he's doing that, so I had to assist him to get to a place where he's comfortable, where he sleeps at night, you know, where he doesn't have a problem if I go to a shop, because at times why kwakumange shop kwakuba ngathi mina ngisabuye like hi, you understand? So those are the things obhekana nazo ke mushade nomuntu mhlambe ngizothi obuye emshadweni kwafike kwenzeka izinto ezidifferent kulo mshado lo. So vele it's true ukuthi you wouldn't wish that for anyone, because you waste time trying to realign this person into this thing, you understand? So there were a lot of challenges, there still are, because we are still nami ikati yabona mo hluba into lokhu ususa ama pages and pages and pages, because remember he had said he had to put walls around him because of whatever that he went through. So kulawo ma walls every time kuyadilizwa amabonda a good guy is coming out and a handsome guy is coming out an honest guy, a man with integrity, a man with full of life is coming out all the time. You can ungaphelelwa amandla wena umshiyo wakho kunyaka oyi-1 or eminyaka emibili njengoba bengishilo akusiyo ukwenza kwami. I can only thank God that I did not give up then, because there were times vele at some point in time I remember I packed my bags ngihamba ngaya kamnganami ngamshiya ngathi yawu mnganami, and mnganami mayifika kuthi hayi vele yazi mnganami bengisayibuza nami ukuthi why wena uhlalele le nto, mina ngiyakwazi wena my friend shiya lo uthatha izinto zakho kuwe. But she was being a friend, and I love that about her, because vele naye it was a situation that she was seeing, but there was a situation that God had in mind that we all could not see. Kodwa nge faithfulness kaNkulunkulu sakwazi ukuthi sifike kuleyo situation to see things his way. Ngahlala kamngana wami I think for about a week. Yeah, he came back and ngazathi uzokhuluma nami, and he came to fetch me and I went back home. And since then no, there's no other time where I really packed bags. He did.
Hey, ngiyacabanga ukuthi abantu bayawathatha ama notes ukuthi kuyancengwane emshadweni.
Oh yes, 100%.
Cabanga ngoba uye wa wahlala wathi angizomlanda.
Yeah,
wathi angizomncenga. Uyabona umshado bowuzovela uphele ngoba nawe bowuzohlala uthi oh okay akawulweli lo mshado.
Yeah.
Uyayibona. So kuyancengwana. I believe ukuthi nawe sikhona isikhathi lapho bomncenga khona.
Yes. And also we were surrounded by good people in our lives. I don't want to lie. God wasivusela abantu nje, couples who understood, who knew him even before when he was married. They knew him, but then they decided to welcome me in the space, because you ask what when you divorce you just don't do that to your spouse only. Kuhlukana abangani, kuhlukana ama families, kuhlukana people, like it's a painful process. That's why uNkulunkulu angayithandi, because of the mess that it leaves behind. So there were people who were his friends that they could not stay friends masekona mina, because basa supporter, you know.
The ex.
So but uNkulunkulu wasivusela abantu. We had a very supportive couple, Mom Jay no Apostle Howard. They played a huge role at that time, because I remember I was seeing all the wrongs kuye, and I was not lying, but there was something that I did not do. I did not see my own wrongs. It was like uyena o wrong for mina, you know. I mean ukuthi nami wrong for yena. And then there was one day when she called me, Mom Jay, at my child, where are you? I mean, I'm at my friend. No, Mbali. Your husband is here with us. Your husband is here. Where are you? You are the one who's wrong now, because you are the one who's not here. I said, no, Mom. And then she said, tell me what is happening. I said, no, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Said, okay, are you done? I said, yes, I'm done. I'm done. She said, where are your own? I didn't hear you counting your own problems, counting your own failures, counting your own faults. And then I was like, how come I'm you know, she gave me a different perspective to say, noma ngabe ku wrong kangakanani, you still should be able to see your own part in it. You understand? It might not be on the same problem, it might be another problem, but there must be somewhere now la osbona khona ubu wrong. So what is the first thing that will kill a marriage? Ukuthi ubone omunye umuntu kuyena inkinga kakhulu, wena u right, that yabona u number 1 wokubulala umshado lo. So that's how I realized, you know what?
Let me go sit.
Yes. I don't want to lie. We were surrounded by people who were vouching for the marriage, who were vouching for him.
Great support system.
You understand? So,
Yeah. Okay, asivale ngemiyalezo lana. Uthi la uMam Sothwana, hi sis Bahle, I'm tuned in. Uthi Mr. and Mrs. Mbonani wish you all the best. And then omunye uthi la, good afternoon sis Bahle and your guest. May the Lord keep on blessing them, wishing them all the best. And then kune voice note lana ngicela nayo silalele.
Diabolisa e studio.
Ewe mama.
Kusi sibahle. Nako babo mfundisi, nako mama mfundisi. Ngiyavuya nje ukuva indlela yabo. Sfotsini kana nenkosi yami. All right, nizawuthatha kule ndawo ke ngoku. Athu babu mfundisi yena akakhanga kwazi ukuhlala ize yangihlekisa lo nawo ewe ndabe sendishona ukuthi hey kumnandi bangabantu abangamadoda kumnandi obangabantu abangamadoda ndithethe inyaniso ndikuKristu ngoba abantu abangamadoda abanamiselo ongako ngokwesibhalo. Mna ndithethe ngamke ngoku sisimpubi de mna ngahlukana nomyeni 23 June 1997 ndandina 33 years ngoku ndina 60 ndiphethe unyaka we 61 ndazalwa ngo 1964 ndiphethe unyaka we 61 ndina 27 years full ndi single sister lo unyaka ka 2025 ungunyaka we 28 ndisakwi 30 ngenxa yamandla elizwi likaThixo amandla elizwi likaThixo ngoba ilizwi likaThixo linguThixo izithunqo zeBhayibhile izwi likaThixo lingumlilo odlayo izwi likaThixo linguThixo ndiyalivuma ndilibone kum ayilulanga into bay single sister akukholula especially single sister efana nam anizoyithetha yonke anizothela anizogqiba isikhathi andifuna ukuthetha yonke efana nami single sister njani no ngizofulela nabanye bathethe kodwa ndibulela uSomandla undigcinile kule minyaka i27 ubuye uKristu akakabuyi ndiseza ihlala nenye iminyaka i27 ndingatatshwa ngoba izibhalo zingcwele azivumi nditatshwe Thixo thaka ndivumeli ndingatshatile nditatshwe indoda ndimbulela nje uThixo ngezwi lakhe eliphelele ndibulela ivangeli yakudala nothi ivangeli zanamhlanje eziyifashion ezenza konke ukunuka ezenza konke okuhle sihayide ngeBhayibhile besihayide ngoJesu besenza zonke into ezimbi ndibulela mna uThixo ndincedileyo wandinika ivangeli yakudala laa vangeli yasekuqalekeni yayithi sono sisono ndigcinwe yiloo vangeli le vangeli ithi sono sisono ndigcinwe yiyo ndisekulaa vangeli yakudala laa vangeli yasekuqalekeni laa nkolo yabapostile laa nkolo yeBhayibhile yayisithi sono sisono akuvumelekanga utatshwe ungatshatanga ungumfana uyintombazane ovumelekanga utatshwe ndigcinwe yiloo vangeli ngunyaka ongowe-2018 okwesibini ibhayibhile andivumeli nditshate ithi andinalungelo uba nditshate indoda yam isaphila uthi umfazi ubotshiwe ngumthetho loo nto wogama indoda isaphilayo kodwa uba ithe yafa uvumelekile ke ngoku angatshatela kwayithandayo kodwa ngokwasenkosini awu Somandla ndikulo vangeli yezibhalo ezingcwele ndikulo vangeli icangatha kwizibhalo ezingcwele ndikulo vangeli yenyanyekayo ithiwe lihlabathi lonke yi-28 ye yam le ndihlele entsindisweni ndihlele ezwini likankulunkulu andatshwa ndandina 33 years 1997 kuhlukana kwam nomyeni ngoku ngunyaka wam we-28 singalithola phi idwale linje ngiyabonga abantu asekhakuva ihambo yenu umama no baba ngiyabonga kakhulu wethu kuvuka mbulweni inkosi nibosise ingcine ninjalo ide ibuye inkosi Jesu Christu amen
amen
Usisi Sibahle hayibo akhanga ayifunda ivoice note yami yanamhlanje kodwa ya last week yayifundiwe enamhlanje ivoice note Usisi Sibahle khanga ayifunda uvele wayidlula wathi hayi eka system eka Simpumi bese siyifunde mara khanga ayifunda ivoice note yami yanamhlanje
hayi Mampumi Mampumi ngidlalile uyizwanga hayi Mampumi
ngidlalile Mampumi ithatha how many minutes ithi ngibone la ushare the word yes Mampumi angazi mhlambe bo usabhizi something yes ushere izwi ushere kuphi konje hey angizange ngisanota laphandi kodwa idlalile voice note yakho ithathe almost 5 minutes 24 seconds yeah mhlambe bo usabhizi nga something Mampumi hey isikhathi sethu nasi siyagijima asilalele yokugcina la bese ke siyavala ngoba ngiyacabanga ukuthi sekakhona la uncle Bongs no auntie Thapi asivale ngale I voice note
Hi, this is Mali. Hi, Pastor Malcolm. This is Bashe.
Yebo.
Thank you so much for bringing such a beautiful couple to the studio.
Mm-hmm.
We thank God for La Bazalwane Laba. They are such an inspiration in Empilweni Zethu.
Wow.
It's Emmanuel from Emalahleni. We thank God for the friendship. You know, when they say Gunama called godly relationship, relationships and friendships. It's they are one of those we thank God for them. We learn each and every day. There's so much information that we get from them. They are just an inspiration to everyone abahlangana nabo. So we thank God for them. God bless you guys. We love you, Sis Mbali. We love you, Brother Malcolm.
Amen. Yes, the voice. Emmanuel Mukwena.
Oh yes.
Yeah. Okay, in closing, ngicela ukukunikeza a minute bese siyavala.
Well, elami minute sisibahle. We have built umshado wethu on Proverbs chapter 24 verse 3.
Yeah.
Uma lithi zikaNkuluNkulu a house is built through wisdom.
Yes.
Njengoba silana nje, we made an intentional decision to say Nkosi siphu kuhlanganipha ukuhamba lo lohambo ngokuba umshado uyinkonzo yakho.
Yeah.
Sifundise. Njenge generation we invest less in preparing our young people ukuthi kanjwa kanjani.
Yeah.
La. Siya invest kuyo yonke into but when it comes to this we invest very much less. And as a result sithathe a journey nonkosikazi to say let's find every young person, every young couple and old Let's get them to talk. Let's talk about these things so as to avoid ama situations esidlule kuwo because asibanga nabantu abasibamba ngesandla. Mina ngashada ngiwumfundisi. Kwavele kwathi wa usindisi umfundisi hayi kusho ukuthi uyazi ukuthi kanjwa kanjani. I was set up for failure.
Yeah.
And we don't want those that are coming behind us ukuthi bahambe lo ndlela.
Yeah.
Yeah.
In closing sasimbali.
Kunamanga asehambe isikhathi eside kakhulu ukuthi umshado ila uthola khona isitifiketi ungafundanga. We can change that. Invest in skilling.
Yes.
Invest in getting knowledge for ukusupporta umshado wakho. You can't be happy about sitting with a certificate ulimaza abantu, ulimaza umuntu othandana naye, ulimaza umndeni, ulimaza abangani nehlobo simply because wena usuphethe certificate. Change that now. Attend couple sessions, buy books, talk about love, join people who are in this journey, learn how to speak, learn how to serve, learn how to love, learn how to be in a marriage that God ordained for us. Yeah.
Amen. Nizoyenza nini event yama couple?
Oh, certainly.
28 March.
Is it 28? There's one 28 March.
28 March?
Yes.
Boop.
It's happening corner like Edenvale. We stay in Edenvale. We just started a church in Edenvale.
Okay.
Today was our second Sunday.
Okay.
Very excited. But we are building our ministry around building marriages, intentionally building marriages.
Intentionally.
And thus the date, the venue will be communicated.
Yazi ngicelani ne?
Yes ma'am.
Kune couple ezongena la.
Right.
O Uncle Bongs no Auntie Tabby. Ngicela ukuthi babe yingxenye ya the event. Ngiyayicela.
Would love that.
Please.
Cool. Would love that.
Yes. Ngicela babe khona nabo bazoshare their journey.
All right. No, that's cool. That can be done certainly.
Certainly.
Certainly, definitely.
Okay. All right. So sizoyixoxa ke.
Ngibonga
kakhulu. So nitholakala kanjani mina ngekho la emoyeni?
Sure, we are big on
social
media,
okay.
Facebook. On Facebook, I'm Malcolm Bonani, and
I am Balimbonani.
Balimbonani.
Okay. Oh, Mbonani wenu I or
U I.
Oh,
Mbonani Lindebele.
Oh,
the E Zulus. Yeah.
Okay.
Yes.
All right.
That's where we are found, and.
But we do have a page, Yama Couples, that we started, that we are reviving.
Okay.
Before I do. Because we believe the things ezenzukuthi sifele emshadweni is the ones that we should have been taught before
we said I do.
But now we have stuff for before I do. The couple, young couples and old couples, anyone who's willing to learn can learn on those. So we've got Before I Do on Facebook, like the page, and then we'll take it from there. That's when we'll announce.
Okay. Mfundisi Mbonani, is this your song ethi ngikulambele?
Ngikulambele, yeah.
Oh, iyona engiyibonayo la. Awuthi siphume ngayo ke.
All right.
Mina bengazi ukuthi uyahlabelelesa.
Hey.
Asiphume ngayo.
Okay, that's great.
Bese ukuthi uyahlabelela ngempela. Okay, thank you so much. Unkulunkulu awubusise umshado wenu. Until sihlangana ngomhla ka 28, nami ngiyazimema.
Oh yes. Oh yes. Definitely. Siyabonga kakhulu.
Amen.
We are here 24 hours a day with the message of hope, faith and love. On 657 AM.
Do you need prayer? WhatsApp your name and your prayer request to 082-657-2729 and our care center will gladly contact you to pray for you. Tune in to Radio Pulpit on 657 AM for reliable Christian talk radio at its best. Find your daily dose of Christ-centered motivation and encouragement on Radio Pulpit 657. Download our app now. Tune in to radiopulpit.co.za or find us on DSTV Audio 882 and OpenView 607. Radio Pulpit, your daily companion for more than 40 years, brings a relevant moral alternative to 400,000 listeners in a variety of South African languages. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and download our podcasts today.
You and 657 AM and Life. A winning team on the road to eternity.